Khumbula usuku lwesabatha olungcwelise. Wosebenza izinto eziyisithupha. Uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha kuJehova uNkulunkulu wakho.